We mama we usinitowero mimi malaika. We mama we usinitowero mimi malaika. Kesho yangu anaijua Mungu, mimi malaika. Ndoto zangu sikatishewe mama yangu, mimi malaika. We mama we usinitowe roho, mimi malaika. We mama we usinitowe roho, mimi malaika. Usinitupe, usiniangushe kwa matope. Nikukumbushe, ulikuwa kama msijisaulishe. Maisha ya badiriki, kinitoa utaongeza kipi? Kesho ntakusaidia, kesho ntakuwa mkubwa kwenye dunia. Futa machozi, unilee, unikuze, unifunze, nikutunze. Usinitoe, 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 usinitoe. We mama we, we mama we, usinitowe roho, mimi malaika. We mama we, we mama we, usinitowe roho, mimi malaika. We mama we,
we mama we, usinitowe roho, mimi malaika. We mama we, we usinitowe roho, mimi malaika. Fikiria adhabu nyingine, mwanao na kuita mama. Miso mkosaji, siyo vidonge mama. Tofauti na wewe, atayenipenda na mama ni hurumie, nipeleke duniani. Usinitoe, 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 usinitoe. Shina moyo, shina mama, ni mtoto wako, usimkufuru Rabana. Kisa mateso ya dunia tutapambana, usifike huko, inawezekana. Nino mkombozi wako mama.
We mama we,
mama we,
usinitowe roho, mimi malaika.
Nino mkombozi wako mama.
We mama we,
mama we,
usinitowe roho, mimi malaika.